Joy Music.
Oli mulunji osinga kono nebire nkumatira kuva ku mutima eno kyendabye kafesika kalungi kosa n'eddoboozi lye binyonyogera binandeesa n'emize ninakupena neitya nde kwagala ebyokukulumya n'omaibe kati nsaba abakukwana beesonyiwe bakwabuze ow'omukwano beerabire. Give me sweet love, mukwano goni na monji bambi nga mukwafu. Geno nsibe mitafu, nkuli mubwetafu, ninganga balafu. Ne wankubadde tobiwulira, zinsaba omutima gwange totulugunya. Gwenkuba essimu omukwano n'oyanukula, gwenkugambako omutima n'onzigulira. No, sarang, sarang, nze tondobesa.
No, no, tondobesa.
Twalang, omutima gwange nze togukubisa. Saran, saran, nze tondobesa.
No, no, tondobesa.
Twalang, omutima gwange nze togukubisa.
When I met you, my girl, you were your innocent superior. When I look face, you were in a cinder area. Let me be your God, girl, let me be holy. Don't you need to go over with each other, it's over life. Me wanna be by your side every day. Sagala kugamba kono no mabe. You are my pretty, call me your daddy. Nakupena nakumisi, girl, you make a money. You are me hustle and get to with a child on seto. Bila kumpia kukwata kumfunya na kukuli na stoli loko uptown yo vageto. One for me girl, unkwate kwene kukawato. You me first girl, era igwa simba. Wagala from January up to December. Ulira bien kukamba siri mokatemba. That's no, bagala kutawula awo balimba.
Sarang, sarang, nze tondobesa.
No, no, tondobesa.
Twalang, omutima gwange nze togukubisa. Sarang, sarang, nze tondobesa.
No, no, tondobesa.
Twalang, omutima gwange nze togukubisa. Muno si musanyo, oni ku mutima baby paka kubongo. Kukwagala ennyo we guba musango. Komera luzira oba kitala gyondaza. Naye lwaki nze ng'omukwano gwe nina mukoochinge. Kiriza kaweta bambi nkuwedinge. Siri kutamanya nti maliridde nkyatudde manya nkwetaaga. Nkubisa bikolwa kosa n'endabika. Sikini ye yakokirako wa malaika. Musawo w'omutima gwange gwe makanika. Nakulire iwe mba. Mu by'omukwano twayiga tuli batafuta. Togeza mazima tetutera kulimba. Ekyo nkirayira ne woleta bapasta.
Bapasta, saloli malaika.
Sarang, sarang, nze tondobesa.
No, no, tondobesa.
Twalang, omutima gwange nze togukubisa. Sarang, sarang, nze tondobesa.
No, no, tondobesa.
Twalang, omutima gwange nze togukubisa.
It's a joy music, I live upon beat. There's a king not in God's ear. Ay, 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 more fire.